Donald Trump gardi do Amerik woni koy habade leydeli Europe. Europe do ko nonu be jiri ko ganduda ko dum don o yidi wadde fay e ko ummoto ko Europe ne nata e der leydi Amerik bari o wi dum don ko yobete ko e douane e de tumofil.
Instead of throwing forward the lady men who fagalle, ngol de lady got the ten fawan lady janane, duty for you the brunu go, he al ingo bit the lady men the
status those. For this purpose, we are establishing
the wow latade, a matutang or hetere, see and bow after the color duty of fagalle, quonani and janane,
revenues,
unna the night and jawle uudu
money pouring into our treasury
kambe leedele uudu non be bi ko so be daraaki be mayat by the Donald Trump yidi be ko yabude François Bayrou kanyum woni premier ministre mo France tele den François Bayrou et tele mawdo gondo do e leedi faraise wiete de BFM TV ko amerique di ko wadde woni ko hollude leedele uudu e ko kambe buri be dole mabbe njaɓuɓe mabɓe moñuɓe sondaraki sondadaki gonen neɗɗo goto ɓe ndew e dow men en gonta wonde hay dara e aduna o ɗum noon komandaroɗen no fewi no fewi no fewi.
Donald Trump haɗani ɗon omo fiɗi kadi ustude ko Amérique tottatno fedde kaɓotoge ñabbuli ɗi e nder aduna o. So waɗi ko way noon ne wawi addande aduna o caɗele. Moussa Seydi jogi kala ko haɓɓoto ñabbuli e nder Sénégal.
États-Unis yalti OMS moƴƴata e leyɗele Afrique, par ce que OMS ɗi heewi ko atta Afrique pour wallude e haɓde ñabbuli ɗi ngannduɗa ɗi yaawi raɓde ɗi yaawi waɗde yimɓe ɓe. Te OMS a yiiɗi waɗa ɗum a pa gandal ngal ko tawɓe jogi jawdi mo ɓe mbaɗede ɗum. Ndin jawdi noon ko ɓuri heewde ko américain ɓe ɓe tottirto ɗum. Kono noon ngannden ñabbuuji ɗi ngalaa frontiére. Covid 19 o ko sin fuɗɗori kono wari ko yawti million yimɓe wari ɗum toon Amérique. Kono noon Amérique ko droit makko waɗa décidé ne yaltat OMS. O yalti toon noon africain ɓe ɓe ɓeni foti tinnaade kayen kadi ɓe ɓura jogaade safaara maɓɓe e juuɗe maɓɓe.
Yoro Mangara, VOA Fulfulde Paris.